Eya
Sumtasha
Sumtasha Any boxing
Sumtasha
Kwenye sound na vimba yao zanali power limetumuka underground kakinda mbawa kipata power anatoka na kwa kipepeo kupepea kupeperuka tazandeo litokea kanga tuka na kwa kipepeo kupepea kupeperuka sana hivi meo chongea wana umbuka weee mura wanasera wana umbea mura wamasera wana doea mura wanasera wana umbea mura kito nikea kuongopea wakukonu na hera ni mazoea mura uu na fiki ukuku mura siku waziki mkuku mura uu mziki mkuku siku mziki fuhuzi ni kuku mura uu na fiki ukuku mura siku waziki mkuku mura uu mziki mkuku siku mziki fuhuzi ni kuku nari nari kata hera kama soya avu kaka hera niweze kwea wali kusemi sawabu kwa hawa masera hata semi sometime hukata te hukata tea kweli semi sawabu kwa hawa masera hata semi sometime hukata te hukata tera
biti moja biti moja biti biti saka mapene biti moja biti moja biti moja biti biti saka mapene biti moja biti biti
hola saka mapene biti biti misane aya
biti biti
hola
hola biti biti
hola
Utajiri asiri ya si Simba liye ni kenuri ya meme Najamini kia siri na wii Winda mie ni isha iso madede Sla dare kuki sime mjibanga Warengu jutu zime Sla dare kuki sime mjibanga Warengu jutu zime Kono wazi na acha wase Hey na acha waseme Weki swazi chanipa kipe Hey chanipa kipene Timiza malengo Ukiwa mzembe Utaishiwa chakula chaku So tembo Hata kenge Hatishiwi chura chu Wanangu kigeto kiki ni mitungi dry Tangu kiristo kiki haibariki divide Wanangu kigeto kiki ni mitungi dry Tangu kiristo kiki haibariki divide
Fresh yeah, fresh yani
Biti moja, biti moja Biti ni biti saka mapene biti moja Biti moja, biti moja Biti ni biti saka mapene biti moja Biti ni biti
hola Saka mapene
Biti ni biti
hola Simbisane aya
Biti ni biti
hola Saka shilingi Tukusanye
Biti ni biti
hola Usigandane Pesa ni pesa mama Usipoteze Kama na kesi mama Usiachane oh Ni noma noma kwa watu nulete ana oh
Nasikia kuna simba da Huvamia hadi miskiti Kimba anajisikia raa Utazani kanyambiwa snichi Hii ni power Ndiyo chamala wengi Kama kawa Ni kama kawengi
Lakini atukeshi